It's the classic.
Mas apanhei, eu posso, meu eita dorar. Ao vivo, coboco, tá no nulia, nhanha, na cuco chorar. Deixa o ondo que me conome, tu posso, mão na dadango, venha menona. Mrembo na tena, msupo, socua, mwangalifu, mina kuonya, mina kukanya, we. Utapumchezea dada yangu, utapata tabu. Kwani dada yangu sio changu ni mstarabu. Atapotokwa chozi shingo yako wala ni yangu. Kwanza kwetu twataka dora, Bugatti, Ferrari na sio Corolla. So na kukanywa hiyo, naomba concentrate. Naomba concentrate, shemeji.
Serious, si unaona hata ukiniangalia usoni. I'm very serious, na mapenzi shamwekaga moyoni. Leo akitaka njenje, kesho akitaka rege mie twende. Adeke ajiachie abembe, hapa kapata zali la mtende. We advertise, shopping nampeleka chague kila size. Mapenzi yako hapa and she realize. She smiles every time, now she look amazing. Look at we. Very serious, si unaona hata ukiniangalia usoni. Sometimes naingia jikoni, weekend ye yuko home, minaenda sokoni.
Utapumchezea dada yangu, utapata tabu. Kwani dada yangu sio changu ni mstarabu. Atapotokwa chozi shingo